kufanya classic material kwenye R.A.P. Sina udazi effects wala U.M.O.P. That's mama joke kama joke makini na inua mafans vitini na wadatisha na warusha dakika zote na isheza
kigame kwa his time.
Kila step kila mstari makini na wakimbiza dakika tisini mita inasema juendelea kulisha na icheza kigame kwa his time. Kila step kila mstari makini na wakimbiza dakika tisini mita inasema hakuna wakufanana nami.
Nakibiza MCs kwa his style, wanaumia wakisikia mita inavyofagilia na icheza higame ki freestyle. Cheki wazushi wanaogopa kudili moja kwa moja nami na si kwamba ni soko na usisoko wanahof sababu mini rijani si choko. Cheki rhymes, message stars na vocal techniques weka mbuyu na kuvunja ugoko. Mjue mnavyo nchelewesha, mnavyo ni yeyusha, ndivyo mnavyo ni marisha. Nazidi kuwachosha masaka kwa asira zangu, sipatikani kirahisi sivunji misimamo yangu. Natoka mta, nimepitia mambo mengi lo, na mwomba Mungu amani kabla ya shilingi. Japo msoto ni mkali, sipo tayari kudharauishwa kisa mkwanja tu mentali. Vitu vingine wasivyoni kama zali, kama kuishi na hosi jamfil kisa mali ha? Yeah. Naicheza hii game kwa his time. Kila step kila mstari makini na wakimbiza dakika tisini mita inasema juendelea kulisha na icheza hii game kwa his time. Kila step kila mstari makini na wakimbiza dakika tisini mita inasema hakuna wakufanana nami.
Mimi ndo naipeleka asiri to next level, ni jana muaminia sunguvu za uyodevo. Ndiyo mimi ni mwanadamu sikosi kuwa na kasoro, kila siku najuliza vipi heaven kuna ghetto. Equal right and justice don't fight for, vipi ufunge mlango huu na kuna next door. Mini namba isopimike sosomeka jifti toka kwa Mungu special kwa watu hip hop. Joe makini and lindu ya no we don't stop, river camp soldier we keep it gangsta. Mungu wangu ndo anejua shida zangu, ndo mana si wapi flag na snitch wano shoboka. Naicheza hii game kwa his time. Kila step kila mstari makini na wakimbiza dakika tisini mita inasema juendelea kulisha naicheza.